jeneraal qaasimi suleymaani taliyaha ciidamada ilaalada kacaanka iraan ee maraykanku uu ku dilay dalka ciraaq ayaa maanta la aasay iyadoo ra-iisul wasaaraha ciraaq uu ka qayb galay aaskiisa haddaba wararkii ugu dambeeyey dilka iyo weliba waxyaabaha laga filan karayo iyo jawaabaha laga bixin karo waxaa warbixintan nooga diyaariyey maxamed cabdixasan sandeere
kumanaan murugaysan ayaa sabtida maanta isugu soo baxay magaalada baqdaad ka hor aaska qaasim suleymaani hogaamiyihii ciidanka iraan abulmahdi muhandes hogaamiyihii maleeshiyada ciraaq iyo kuwo kale oo lagu dilay weerar uu maraykanku ku qaaday dalka ciraaq ra-iisul wasaaraha ciraaq caadil cabdulmahdi ayaa ka qayb galay isu soo bax aaska ka horeeya iyadoo dadku ay isugu yimaadeen labada dhinac ee meesha loo yaqaano deegaanka cagaaran iyagoo ruxaya calanka ciraaq dhinaca kale mid ka mid a hogaamiyaasha ciidanka ilaalada kacaanka ayaa laga soo xigtay isagoo leh iraan waxay maraykanka ku ciqaabi doontaa wax kastoo awooddeeda ah iyadoo u argudaysa qaasim suleymaani jeneraal qulaam ali abu xamse madaxa ciidanka ilaalada gobolka koonfureed ee kerman ayaa ka dhawaajiyey suurtagalnimada in iraan ay weerarto maraakiibta maraykanka ee jooga gobolka gacanka isaguna sarkaal ka tirsan ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in jawaabta ururkooda ee dilka qaasim suleymaani ay noqon doonto mid weyn sida uu tabiyey telefishinka almayaadiin sabtida maanta ah madaxweynaha iraan xasan ruuxaani ayaa sabtida maanta booqday qoyska hogaamiyihii la dilay ee qaasim suleymaani ruuxaani ayaa sheegay in xilliyo adagii ay usoo socdaan maraykanka dilkii uu geystay suleymaani sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne trump ayaa isna sheegay in suleymaani uu qorsheynayay weerar lagu qaado ciidanka maraykanka ee bariga dhexe xisbiga dimuqraadiga ee mucaaradka ayaa sheegay in amarka madaxweynaha ee dilku uu ahaa mid aan mas-uuliyadi ku jirin isla markaasna sii kordhin kara khatarta ah in gacanka hadalku uu kusii kordho gobolkaasi dowladda britain ayaa uga digtay muwaadiniinteeda inay u socdaalaan ciraaq marka laga reebo gobolka kurdistan islamarkaana in laga maarmi waayey mooyaane ayna iraan u socdaalin kadib dilkii suleymaani ciidanka maraykanka iyo kaneyto oo labaduba ciidanka ciraaq ka caawinaya la dagaalanka kooxaha mitadka ayaa yareeyey howlihii tababarka sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee f b dalalka kale taxadarka muujinaya waxaa ka mid a dalka australia oo ra-iisul wasaaraheeda scott morrison uu sabtida maanta xaqiijiyey inaad loo adkeeyey amniga safaaradda dalkiisa ee magaalada baqdaad
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheer oo nala socotiinayay warbixintaasi halkaad ka dhagaysanaysaan wa v o a washington